tam tam, ugali wenzake mutindi. Masham sham, izumelijaza ndindindi. Jo, kam kam, ucheze koche kama wahindi. Mina we dam dam, igemu sindo wa shindi. Una mapenzi kede kede, tufunge ndoa one day one day. Hata sitaki delay delay, watani pora mabosi. Una mapenzi kede kede, tufunge ndoa one day one day. Hata sitaki delay delay, watani pora mashangenge. Ili penzi la wawili, la wawili,
la wawili,
wewe na mimi,
la wawili,
watatu wa nini. Ili penzi la wawili tu, kunja kunja. Dawa yako mkojo wa punda. Wanasema hali na ubani na kuvunda. Gwago tabani na kukunda. Yeah. Nilimomba Mungu wanipewa kufanana naye, akanipa wewe kwangu mwenyewe. Una mapenzi kede kede, tufunge ndoa one day one day. Hata sitaki delay delay, watanipora mabosi. Una mapenzi kede kede, tufunge ndoa one day one day. Hata sitaki delay delay, watanipora mashangenge. Ili penzi la wawili,
la wawili,
la wawili.
Tatu
wa nini. Ili penzi la wawili.